Yeah, yeah. Aga. Va, vibes official. Minajua uko heavy. Urembo wako Mungu amekupea. Lakini kwangu moyoni bema. Jua kila siku ninakuota. Mawazo mengi unanipa nikiwa nafanya job na shindo life. Fanya navyo naweza uku joni yone my babe. Nivyo pigo nakata narudi ma pressure ikiwa juju. Nauliza mina ni mtoto wa nani alizaliwa hivi.
Disappointment, don't show disappointment. Disappointment, mapenzi yako kwangu apartment. Disappointment, don't show disappointment. Disappointment, mapenzi yako kwangu apartment.
At first never thought about this one. Mapenzi yetu ilikuwa best one. I used calling you just my 91. Now what's gonna do that right now? At first never thought about this one. Mapenzi yetu ilikuwa best one. I used calling you just my 91. Now what's gonna do that right now?
Disappointment, don't show disappointment. Disappointment, mapenzi yako kwangu apartment. Disappointment, don't show disappointment. Disappointment, mapenzi yako kwangu apartment.
Inshallah hata kama sina hela, believe kesho nitakuwa dona. Manyumba na magari na maboma. Believe this life is a process. Inshallah hata kama mimi sina hela, believe kesho nitakuwa dona. Manyumba na magari na maboma. Believe this life is a process.
Disappointment, don't show disappointment. Disappointment, mapenzi yako kwangu apartment. Disappointment, don't show disappointment. Disappointment, mapenzi yako kwangu apartment.
Usiende na waje wako na cash cash. Kumbuka pia wako na macrash crash. Watakutupa kisha wamesha crash. Kumbuka mwanzo mimi na watifast side.
Disappointment, don't show disappointment. Disappointment, mapenzi yako kwangu apartment. Disappointment, don't show disappointment. Disappointment, mapenzi yako kwangu apartment.